yande joyi mintaji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Moumine yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni haalan dow sigila puɗɗol batu nayaɓo duni fa hannden jeɗɗire ittanade deme e durgol ɗo enɗen leydi Niger. En kalan duni fa hannden dow toɓo arano keɓago duni fa hannde nder huɓere ñamede enɗen e nanan duni fa hannden ko himɓe kuɓeje na mbiyen bangueje duni fa hannden toɓade ɗe enɗen mbiyata dow majjum. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden ni waɗan dow haske fedde rewɓe birnin kon ni wonɓe duni fa hannden no durwa heɓude keƴoram mumen. Dow laabi siryade batu nayaɓu duni fa hannden jeɗɗire ittanade remoɓe e duroɓe duni fa hannden ɗo enɗen leydi Niger. Fedde leydi Niger hawjina duni fa hannden daranade deme e durgol subaka o enɗen ni waɗi hawrini noddol kokkoɓe habaruji. Batu duni fa hannden waɗoyte ni hitani hikkade enɗen ni to enɗen marguɓe ne nder département birnin gawre Lasso yaade Lasso e tati lewru ma hitan duɓi ujunaje ɗiɗi e Lasso ene ɗum laawol duni fa hannden to demoɓe e duroɓe duni fa hannden garta kawra feccididde habaruji mumen. Nani ko Ali Kado SG fedde de enɗen ni wi'i dow majum ko Hassane Noura waddi.
Ko hawri min hande woni miɗen giɗi min gaɗa hawri tene mawde nde Lasso lewru yaare Lasso hedda e muɗum. Himɓe nde potti fuu neɗɗo fuu no holla golle muɗum nde wawi nden goɗɗo no wawa janggi e goɗɗo. Ɓawo ɗum no wodi centre de recherche agronomie kamɓe ɗo ɓe garan ɓe kolla ɗume ɓe goni iɓe golla. Minen ɗu min kollanɓe ɗume min domiriɓe gadda ñamduji ko gaɗi produire gara kolla awdiriji no garta sende ɓe ujunaji ɗiɗo wonɓe nder région Tillaberi e région Dosso. Hawrine ɗen enda mbargu ɓene waɗata région Dosso no.
Bangeje huɓere ñamay duni fa hannden kenga keɓi toɓo mumen arano nangude duni fa hannden goɗɗe majje gaɗa juura goɗɗe duni fa hannden hankin nder jamma muɗum ɗe toɓa. Ɗum duni fa hannden waddi kono kuuje ɗe enɗen ni peewi. Nani ko himɓe bangeje toɓaɗe ɗe gon duni fa hannden mbi'i dow majjum ko Abiba Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Je me suis senti très bien.
Miɗo welti sanne ngam illa lewru sumayere wulo wulo tan wonno torri himɓe. Neɗɗo wawta ba ɗaani jemma fuɗo taƴol hiite courant ko wonno waɗe. Amma hankin gonga himɓe ɗanake no woɗiri himɓe peewi.
Hier alhamdulillah on a bien dormi.
Il a plu même si c'est pas
ɗum toɓama fese hana ƴuwonde nden himɓe miili nde non. Amma ni ɗum laatani himɓe hunde pofintinaki mawde saabu miɗen miilo nayeɓe sukaɓe kamɓe nimɓe ɓe cella seho mango ɗum laatani ɓiɓɓe leydi Niger kam fuu eɓe gallure ñame
de celle de ñame en particulier
vraiment après
gaɗa gulo ko waɗi wakkati no torri himɓe sukaɓe no bulla ba mawɗo deni hakkilaki no wulna. Amma nder bawɗe Allah hankin himɓe keɓi ɗanake no woɗiri.
Komiti leydi Nigeria duni fa hannden kawjiɗo fi nawtorade hiite kuran nder leydi ndi enɗen ni nder ɗerol andinore muɗum tati lewru ma hitan duɓi ujunaje ɗiɗi e Lasso enayi wi'i ko kuran leydi Nigeria sonirta leydi Niger, leydi Benin e leydi Togo sembe mum ni fa hannden to ƴawtine duni fa hannden jeegom dow hemres ɗum yahan fa yaade lebbi jeegom nangude duni fa hannden go'o lewru ma hitan duɓi ujunaje ɗiɗi e Lasso enayi yaade wakkati keɓanaɗo o ende miccintine himɓe duni fa hannden ko fadde Lasso e jeegom lewru juillet hitan duɓi ujunaje ɗiɗi e Lasso e tati yottade duni fa hannden dow hemre hiite kuran leydi Niger sembe muɗum ni fuu capanɗe jeɗɗiɗo enɗen leydi Nigeria wonno ƴuwa warde leydi Niger ji enɗa. Commissaire colonel Abarchi Ousmane ministre arzuku leydi Niger o duni fa hannde no tawa illa ɗiɗi lewru mai hitan duɓi ujunaje ɗiɗi e Lasso e nayi nder région Agadez to yehi tun to waade nokkuje ɗe arzuku leydi ndiyandan ni wona no itte nder cakantaraje ɗen arliti to yehi toon duni fa hannde o yehi daroyde to campagne ji joɗɗina na mbi en cinga wasude arzuku leydi ndiyandan. Nani ko madame Fatimata Korogom SG ministre o enɗen ni wi'i dow majjum nder raɓɓinol haala dow yilaru du ministre o enɗen tawra nder cakantaraje ɗen ɗan ni ko gungu mamman ɗantani waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Mun tsaida bada lasisi
min darni hokkugo himɓe talkuru ko hokkata lawol ko itta kulle tawaɗe ley leydi ko wasete. Min gaɗan ƴewtinaki gam famugo talki foti godi himɓe gomɗen ɗo tano laabi joɗɗinaɗin. Min ƴewtinoɗo kasem min paama kokkaɓe talki ɗin moy en gonno gollida e majji. Laabi kesi no koƴete gam leydi ndin wala no hokke hakke mum waɗi leydi ndi jawdi wonno wasi fuu hakke mum dartini. Min ƴewando nder leydi arlitu mo hokka talkuru dun durwa ɓoytano laabi joɗɗinaɗin
kasa cikin haqinta.
Zandar maɓe dow maayo gaya duni fa handen nangi taba bonka wiwi duni fa handen ko watta kiloji muɗum sappo e tati nder sire commune gaya goɗo. Alal bittiɗo duni fa handen har yande jeɗɗi gaɗa futuru duni fa handen wakkati zandar maɓe nden ni tawa no yilo nder jemma wenden tefoyde bomɓe den non ɓe jehi ɓe nangoyi yaru yaru bonɗo wenden nani ko adjudant chef Issa Hasumi wi'i dow majjum ko Fadel Alu waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Nder jemma alal far yande jeɗɗi futuro kaɓɓiniɓe ɓen kolliri moto mo koyɗe tati no dari sengo ko ɓe kucciti yaade to makko sai o faami o durwi o acca nokkure den. Ɗum waɗi kaɓɓiniɓen taynimo sai ɓe deki jungo e makko ɓe keɓi sakuru tawa bonka nder moto makko on ko watta kiloji sappo e tati nder ɓangere Kombono. Dama nokkure non tomin goni minen tumira e connol kulle bonɗe amma ɗum woni arande komin deki jungo e ir drogo ɗuɗɗo o. Minen gatta daane yaago e ɓiɓɓe wuroɓe hawta gollida naata hakkunde maɓɓe e kaɓɓiniɓe ngam golleji ɗi gaɗira no woɗiri druwida e nannol kulle
bonɗe.
Alal bittiɗo ɗum fanden sitar no goɗon ƴuɗo zender to enden ni no fayi ñame ɗo enden ni nangi hiite to nder huɓere belleyar de enden tare lore de enɗon kanduni fanden futti hano no adjudant chef Abdul Nasser Aboubacar sapeur pompier belleyar o ɗum ni haaliri ɗum nanni ko wi'i dow majjum ni ko Seydou Abdou windi tan waddi firtaɗe ngal fulfulde.
No lore a sitarno noon ko ƴuka tuundi ko ittete nder nebban essence ka wondana litereji ujunaji lasoji tati ƴoyde zender hadde ɓoggol polisiji narrude belle yara ɗon noon ka hooƴi hiite wakkati no min noddano ndu komin njeyi ton nden non min kooƴi laabi fuu kaanduɗi amma wonɓe nder lore a kamɓen fuu mburtake baasigon fuu heɓay ɗum en. De saɗorna gooto mo min tawda kam woni ñande luumo noon nani torkoji nani kaabu kaabu e nimɓe ɗum ɗon maɓɓi laawol ngol woɗi ko nimɓe kaani paamana du laawol ngol waɗana kena loreji ɗi ndenne no wajjibino e gollirde no gomnanti wirino
dronon lanel pirowel duni fa hannden ngel wala awƴotoɗo hannden ni ɗo enden leydi Niger nawtorade lanel ngel enden ni no ɗon no waɗa sembe hano no ñañanɗo golle maggel du gomni fa hannden haaliri ɗum tawaɗo ɗo enden leydi Niger du noon fa hannden en daari duni fa hannden nder leydi Niger di enden ko yimɓe gonno ƴama kan woni no woodi laabi kawjiɗi fi nawtorade lanel pirowel ngel enden na nani jabaki ki Mamman Adamu Alassane ñañanɗo golle maggel go ɗon duni fa hannden wi'i dow majjum ko Samira Rowafi waddi firtaɗengal fulfulde.
Le drone ces appareils
ko wiite drone ɗum no laanaji piroji noon ɗi ngala awƴoɓe laatiɗi nimɓe no gollira emum nder ondeje kewɗe misali harto demal ɗon kamɓe to ndenagu ɗon ɗi laanaji piroji du no gollire emum sanne nder leyɗe ɗo nder Niger ɗum joƴƴini laabi laamu ko watta tawe gollirol e laanaji piroji ɗin sigi laama nder sarusi biteɗo annexe neɗɗo tewtoyta talkuru ndum saabu kayru hokkata laawol ko renata golli diggol e majji dow dow ɗi keɓa ndenagu nder mum ko tawe memayi fi gurdan goɗɗo e fanden to laanaji piroji biteɗi doron ɗi kani tokkude gollirede e
mumn.
Kenga nder habaruji meɗen studio kalanguni en kali dow puɗɗol tewtoru berve ko fijoji coññinol ɓalli ko hitande duuɓi ujunaɗi ɗi e lasso e nayyi nder kappo kuula redu leydi Niger di enda madame Mohamed Absatu Morga Kabaye ardiɗo du no fa handen ɗo nder huɓere ñamede enden nokkure ittanane tewteru breve du enden ɗo duni fa handen nder soje 5 nokkure de enden tawa o famtini duni fa handen do no tewteru du enden woni no yehira nder nokkure makko de enden nani ko o wi'i ko Salamatu Kadri waddi firtaɗe ngal fulfulde.
On avait les matériels
minen godi are gollitirdi kaɓɓiniɓe dawi gari himɓe croix rouge gari sukaɓe lokkol ɓen do ɓe dawi ɓe gari min puɗɗi yande jeɗɗi subana ngam min keɓa min kanta fadde yande sappo na sappo e go'o min kanta law ngam hisa gulo woodugo min kantido yande sappo e go'o sukaɓe lokkol ɓen ɓe fuu ɓe keɓi ɓe gari saɗarma fuon heɓaka arande min puɗɗirana hano doggudu ko ete vitesse on nden ko sukaɓen gaɗi lance poi so o hauteur e guere majji
en longueur et la gymnastique
Region difa hikkani jangobe ujunaji dido e keme jeddo tawa dar tewteru berve ko fijoji cioninol balli di andan dar mabbe dun faande no tawa semre e jetato be ka en kay bawa gadi fijoji di andan dalila cellal bandu na goddum fere godon ko be tawra ko halabe wadude fijoji di andan den wodi jamde de be gadante do dereji be jabo nukure dun faande fijoji di andan hanno Hassan Fantagana ardido dun faande sarusi fijoji cioninol balli region difa andan ni halir nani ko wi ko Habibu Garba waddi firtaade ngal fulfulde.
Nous sommes au niveau du stade.
Men tawa kena nokure to fijoji pirtor balli watte to wite stade mo region on. To min godi yewobe tewtol talkuru ko wite brevet sportif dido. Yewo arana on kay wondana e sukabe wadobe tewteru keme njoyo e chapande jenayi e go dido bon do no wodi keme njoyo e chapande jetato e go. Nder mabbe miden godi be lokotorobe kolli ko bawta wadde tewteru ndu Allah e cellal balli mu'en no wontire ne ben don du ittanama ko watta janginobe tato do inde jewobe dido ben labi du fu kandi ko jama misali hartonde nago don illu fuddode ami habbini be no tawa wodi du miden godi lora mbittino nawabe e lokotorobe saito min kumni balde joyi de tewteru ndu watta
ces examens.
Lumaku pamaru gurebe gatta duni fa handen no limte duni fa handen der kulle ballirande rewbe benden ni kejoro departement ko ni haske fedde rewbe duno fa handen wonde no wallira rewbe bandiraabe mu en kebe duni fa handen gollal galbe gaba ta hajuji mabbe Haruna Ibrahim yewtidi he ardibe nabi en jiabe e fedde de en den ni yewtere makko e mabbe ko firtaade ngal fulfulli
der gallure birni koni ibe kewi rewbe wonbe no gadda ballagaaje mudon harto yaadu yeso wobbe ngarti hande misali gam Allah e golleji di ngodi no gada e wallude bandiraabe mu en rewbe yeruno hajja ummu ali mawdo waldere rewbe wi'etende groupe mahaske wi do majjun
onge nan tana tem
fedde no walla sanne ko hebi neddo fu ibe balla min bowi sodugo tabuluji min jari loktore go min bowi do sodugo daage der tiede kesuwal gal min jari loktorore no wodi rewbe be min kokkata sakuji be cionna be itta riba mabbe be kokkita ina tiereden kasen deni yardugal biyan no sonne herme min lasogi nay min cionna tadde
sadala tamane
gambata alla e ballaga pelle balloje fedde rewbe koninge hebi yaadi yeso sane misali der filla demal nani ko hajja ummu wido majjun
wadanga enka
be kawjibe no kudi den gari be podi hakkiloji amin wiide fadde min kinnoto minen bara cieddin no handi min desa gere gan nawtorade em korje adali wari wi no nanganam min say min kolla no kuje tati to wadan tamin be pirtani min biro be kokki min do ara golli tirdi ko wat der biro e ciede labde ko min ballira milloniji sappo e jeeta
sharim baybi
rakia baraje goto tawado der fedde rewbe ne hali nafaka ko hebi der mum
min kebi nafaka sanne be beedani min andal dowlabi kewdi deni goddum ummake ko ewata filla groupe maji ko kuddi golle sembe sanne den leedi konni fedde amin de kan woni lamba go abo
premier
der gallure birnin konni do waldere rewbe wi'etende groupe ma haskande waddi balla gamunu hedde to sukabe umma tore don kan fu e hewbe dubi yeru no hajja ummu Ali Faminir.
Unge haske.
Fedde haske no wawi wadi golleji kewdi ko nafata wuro go. Minen gada lamnul no kuje den der fedde den no wodi committee ko sodata nema no wodi committee ko sonnata no wodi cewtinobe no golle den wonno jehira no wodi desowo cede no wodi do domowo no kure den. Minen tapande nayeno nayebe no ga e tafi ummatore sappo e je.
Ko mashaba ko je.
Bandiraabe tinani be habaruji studio kalango e fulfulde do kokkol habaruji meden timmata. Onon gidi hettinade sigilaaji studio kalangu do WhatsApp lilde batakiolo modon lamba chapande jeetati bolum jeegom chapande jeetati e jeetati chapande joy enan.